Mastermind, Nas, Jay-Z. I'm so Ice Cube, Black, Eminem, me. Sauti na sema nyosha mikono hewani. Yes, yes, yo, yes, yes, yo. Nigga na boche kwenye stereo. Groom, groom, groom. Sauti heavy kwenye radio. Bump up the baroom. My passion extend for the things I own. They are me, they represent me. Kwa microphone, so kihiba kilicho changu. I kill you, your wife, your children, your auntie, your uncle, your nephew, your doctor, shit. Hapo gonjo wezi pona. Usenetezame mana miso sura na yohona. Nisha pita majanga. Nisha chinjo na kisu na mafa. Shashuka na kwaraka nikapanda. Wanaume sadaro, full power komando. Zali watown peke yake tu from four. Lion don't leave the Serengeti. I'm here to stay. So keti chini leo vya meza kreti. Tunapau kitenesi, gum na nyepesi. Kojo na kinyesi, kunyo tindi kura freshi. Mungo kasirema na unafaa. Majikupa, majikuja, majikutapaka. Maji mengi, maji ya bahari. Kinafaa, kinapanda juu. Kinaleta mbabe kama nja. Mbabra,
Taka chinja totote na wawinga. Mbibishe na wote sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya 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 go. Taka taka chinja totote na wawinga. Mbibishe na wote sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya 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 go.
Hey sex lady,
thing adventure kwenye sing me the road of the ring. Kira ding bling, kira bee swing, kira arubaing, kira ngumu sola ing. Mr. Yao Ming, naito Michael J, niko hapa Mr. Benjamin. Nakumbuko sana bwana Mkapa, yes. If you want peace, prepare for war. If you want peace, utataka more. Haya, pesa ndugu ndo root for all evil. Na jina na masikini ndo hubake hivyo hivyo. Picha tonge, picha na kijiko. Sanoma na kibonge kwa sababu nipo simple. Nike Arriba, didas kwenye swipe, so come on babe, you looking nice, yeah. Ilala kwenye air na pepea na pembea na tembea mini no map.
Taka taka chinja totote na wawinga. Mbibishe na wote sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya 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 go. Taka taka chinja totote na wawinga. Mbibishe na wote sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya 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 ya.
Hey sex lady, I love you so. You drive me crazy. Ile fuko ngo.
Najua sijui, najua sijui, najua na najua sijui. Na story zako, chana story zako. Na zika na star, 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 star. Yeah.